ka re tapelo tsa ka di fella moyeng ha ho fetohe modimo mpona neng. Sometimes I'm happy and sometimes I'm not. Sometimes life on its own is just a lot. Lila jabu baza bophelo ho mathema loti. One day I wanna tell a story how my life came from zero to hero. I swear I wanna feed my people. Kingu, kingu, ke batla ho fula makgulong a matala. Ke dula ke rapela kganya. I know I'll make it, Satan ho na le maka. Modimo kopa mpolaye letswalo hore ha di kopana dipalo. Ke batobe bohle ba nsile, bohle ba mphoqile. Modimo kopa mpolaye letswalo hore ha di kopana dipalo. Ke batobe bohle ba nsile, bohle ba mphoqile. Na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na. Ya tiba ke ke wa mpa morwalo o ka ntlola. Tsela o dula o e lira, ba dula ba ipotsa ke tlola mara ba jwang. Wa ntaela moya, ba ke ke ba pasa bana ba loya. Lefatshe le tletse ka batho ba mona, ba etsa ditaba tsa rona tsa bona. Wa ntaela moya, ba keke ba pasa bana ba loya. Lefatshe le tletse ka batho ba mona, ba etsa ditaba tsa rona tsa bona. Na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, morena wa nkutlwa na. God is good all the time and all the time. God is good. God is good all the time and all the time. God is good. Umute morena, umute morena. Wamamela haribuwa, di chapelo tari utwa. Rimuru rise hallelujah, rimuru rise hallelujah. Wamamela haribuwa, di chapelo tari utwa. Rimuru rise hallelujah, rimuru rise hallelujah.